iyadoo ay sii socoto colaadda u dhaxaysa xamaas iyo israa'iil ayaa saddex waddan oo ku yaalla koonfurta amerika ay si weyn uga walaacsan yihiin saameynta ay duqaynta israa'iil ku yeelatay nolosha dadka rayidka ah ee reer falastiin. Waxayna qaadeen tallaabooyin ay arrintaa uga falcelinayaan. Dalka boliviya ayaa ku dhawaaqay inuu xiriirkii diblomaasiyadeed u jaray israa'iil oo uu ku eedeeyey inay ku kacday dembiyo dagaal oo bani aadnimada ka dhana. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee boliviya fredi mamani ayaa hadalkaasi ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay 11-kii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar.
La determinación de romper
relaciones The determination is to break diplomatic relations with the state of Israel in repudiation and condemnation of the
Go'aankeenna wuxuu yahay inaan xiriirka diblomaasiyadeed u jarno Israel annagoo uga jawaabeyna kuna cambaareyneyna weerarka aan dheelitirnayn ee uu militariga Israel ku hayo marinka Gaza iyo in Israel ay halis ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka.
Intii uu socday shirka jaraa'id ayaa wasiirka kumeelgaarka ah ee arrimaha dibadda ee dalkaasi Boliviya Maria Nela Brada waxay sheegtay in madaxweynaha Boliviya Luis Arce uu la kulmay safiirka Falastiin ee Boliviya isagoo isgarabtaag u muujiyey dadka dhiban ee reer Falastiin. Waxay ahayd markii labaad oo dalka Boliviya xiriirka diblomaasiyadeed u jaro Israel. Madaxweynihii hore ee dalkaasi Evo Morales ayaa tallaabo taalamida qaaday sanadkii 2009-kii isagoo sidan oo kale uga soo horjeeday weeraro ay Israa'iil Qasa ku qaaday. Xiriirka labada dal ayaa soo noqday sanadkii 2020-kii. Dhinaca kale, waddamada Chile iyo Colombia ayaa iyana u yeertay safiiradooda sar Israa'iil. Madaxweynayaasha labadan waddan ayaa walaacooda kala hadlay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden intii uu socday shir madaxeedka isbahwadaagsiga dhaqaalaha ee dalalka Amerika oo jimcihii shalay ka dhacay Washington. Kadib kulan oo aqalka cad kula yeeshay Biden ayuu madaxweynaha dalka Chile Gabriel Boric waxa uu ku dhaleeceeyey howlgalka military ee Israa'iil ee Qasa ee dhaliyay dhimashada dadka rayidka ah ee faraha badan.
There have been more than 8,000 deaths since the start of Israel's attacks on Gaza. We can say without a doubt that the response has been disproportionate.
Waxa uu ku dhintay in ka badan 8,000 oo qof tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. Annagoo aan ka shaki qabin ayaan leenahay jawaabta uu militariga Israa'iil bixiyey waxay ahayd mid xaddaaf ah oo jebinaysa sharciyada iyo xeerarka caalamiga ah. Waxa Gaza ka socda ma aha wax la aqbali karo. Waxaan rabaa inaan mowqifkayga caddeeyo ka madaxweynaha jili ahaan, inaan sidoo kale cambaareeyo weerarka argagixiso ee Xamaas. Waxaan dalbanaynaa in la sii daayo dadkii la qafaashay, laakiin marna ma aqbalayno in na lagu qasbo inaan doorano taageero dhinac ah. Waxaana doonaynaa bini'aadamnimada.
Madaxweynaha Colombia Gustavo Petro ayaa isna carabka ku adkeeyey in istaraatiijiyadda ah in dad rayida la laayo si argagixiso loola dagaalamo ay tahay mid mar walba guuldarro ku dhammaata.
I told President Biden that the massacre in Palestine could no longer
Waxaan u sheegay madaxweyne Biden in xasuuqa ka socda Falastiin aan la ogolaan karin inuu sii socdo. Jebinta shuruucda caalamiga ee aan maanta arkayno waa mid dhibaatada u sii kordhinaysa, waxayna sii abuureysaa cawaanimo iyo dimuqraadiyadda oo burburta.
Manuel Rayran oo siyaasadda ka faallooda ayaa aaminsan inay jiraan waddamo kale oo iyana muujin doona fikir la mid ah kan Bolivia, Chile iyo Colombia.
Talaabooyinka ay waddamada qaadeen waxay tusaale u tahay oo ay dhiirigelinaysaa waddamo kale.
Argentina iyo Peru ayaa cambaareeyey weerarka ku socda Qasa, halka Mexico iyo Brazil ay ku baaqeen in xabadda la joojiyo. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa ku booriyey waddamadan ku yaala koonfurta Amerika inay taageeraan xaq ay Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo oo aysan la jirsan Xamaas, sida Venezuela iyo Iran oo kale ayaa lagu yiri qoraalka Israa'iil.